shankysupplier.com.
Yeah, 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 man. Yamba bobole, Mr. Maboom. Yeah.
This song is a daddy. Mr. David, your sister. And if you want any target record, come now, right now, Mr.
Kampani yangu kindamba bwana.
Yule kacheka, huyu kakunja, huko naruka. Napogonga utamkati, kazungusha luka, majoka na unaviweka. Napogonga utamkati, yule nae katunza salani, Mr. Jamani. Napogonga utamkati, katina una masera, metoka kisani. Napogonga utamkani, papapa, najiri mbasa, nalikumbata. Napogonga utamkani, shanka sabwana, viunula, na tete tetema. Napogonga utamkani, hili kiti tam, tam. Sambusa ya nyama na kugonga utam hiko nyuma ya ya kutinali kanyaga na kugonga utam aina kumbwela mbwela na kugonga utam uza buku za maila na kugonga utam anima na cheta chula na kugonga utam padu maga cha saula na kugonga utam asela mabame kuwa na kugonga utam na kugonga na timua na kugonga utam kafta wela wela na kugonga utam nibe nina cheke chua tuwa na kugonga utam nikitoka nebe nsena gaba jeti na bukikida zensu cha keibanki meza imechafuka nyama za steki zikishuka na waita sehemu nyeti sika taikula gambi na kaya na nyonga na washa mufaya system za kidume desire system za skanka ulaya nade hasoli 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 kaka katali 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 mpacha nigeza madini mwenye laste na kacha na kuziba togo mwenye kundi kiraka kache ni watona izame nyonene michonga bageni utafute mikomo vione uzula ili misho mzobone kache ni watona izame nyonene
Shankysupplier.com.